pasta, oh.
Uzi Bisu pasta, oh.
From Lagos to London, the people love the boy, the people love the boy. Okwachi neke me ya o, Okwachi neke me ya o, Okwachi neke me ya o, Okwachi neke me ya o. Don't be my power, Okwachi neke me ya o, Okwachi neke me ya o, Okwachi neke me ya o. Chineke mere yo, go be my power. Everywhere I go, you bless me. Everything I touch is golden. I'm a young billionaire. I'm a younger tetina. When they ask me why you bless me so, I just tell them my father loves me so. From Lagos to New York, the people love the boy, the people love the boy. Okwachi neke mere ya o, Okwachi neke mere ya o, Okwachi neke mere ya o, Okwachi neke mere ya o. Don't be my power.
Let's go.
Okwachi neke mere ya o,
onyere mu.
Okwachi neke mere ya o,
onyere mu.
Okwachi neke mere ya o,
onyere mu.
Okwachi neke mere ya o,
no be my power.
Okwachi neke mere ya o,
mama.
Okwachi neke mere ya o,
mama.
Okwachi neke mere ya o,
ne mama.
Okwachi neke mere ya o.
They call me Uzi B. Omen and water.
Young Belonia, Uzi B. Young entertainer, Uzi B.